did I think this would happen to me? In my heart I hold something worth venturing. Companionship that brings pleasure amongst many things. A love that's tangible. You are so lovable. Settle down. Settle down. Bathi ume ngihamba bazokubheka ngeke ngibatshele ngithi mina ngiyathemba ngeke ngibatshele ngithi uyazifela mina ngiyathanda siyathandana sobabili sobabili sobabili. You and me, you and me.